V50.
Yanga yangu itazikwa nae.
Yanga ni masoja o,
Yanga o, Yanga o.
Wananchi ni machampioni, wapinzani wanaomba po,
omba po.
Hao wamelala makolo,
makolo.
Mpira wetu burudani, jenga na pasi uwanjani, wanatuchukia wapinzani. Njano inang'ara kijani, mpira mwendo kasi, tushawamaliza, tushawamaliza. Yanga ni masoja o,
Yanga o, Yanga o.
Wananchi ni machampioni, wapinzani wanaomba po,
omba po.
Hao wamelala makolo,
makolo.
Mako, makolo, mako, makolo, mako, makolo,
oh, ah, oh. Makolo, kolo, kolo, mbona meshalala, wanaona haya. Nafsi zao zisha, sha, 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 padawa, wanaitaji dawa. Ah, oh. Makolo, kolo, kolo, mbona meshalala, wanaona haya. Sha, 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 pa dawa, wanahitaji dawa,
dawa.
GSM ni soja o,
soja o, soja o.
Ah, Bugatti ni komando, engineer Ethi ni soja o,
soja o, soja o.
Arafati ni komando, komando.
Makolo, 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 makolo.